ando samnya kokota Monte wa minya kokota Ki fulele 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 Ki kokota ki fulele
Ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki fulele ki